dunia walodere hali ya dunia mvua linanyesha shara ya mauno najua bado litawaka mayo 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 wamama wanalia elele ila bado wenzao wanaolewa watoto wanalia walalalalalale uchungu lioje misimu zitakuja kumetanda mawingu na misimu zitapita elelelelele mie 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 matenda yuagope mie mie mie
Wapotea wakati wa kazi hawapo tena. Uliyempenda kwa kweli ulimuacha juu ya mali. You're out here feeding vultures, my love.